Badukanye n'enjigiza mu district ya Mukono basabye masomero okukwatagana na bulungi n'abazadde okukakasa nti abaana bawangalira masomero gano ate bafuna ekyokulya okusobola okutambuza obulungi emisomo gyabwe. Akulira n'enjigiza mu district eno Rashid Kikome katubulidde nti newankubadde gavumenti ezasula ebisale ku masomero abaana okulya kulina kubeera kukkanya wakati w'omuzadde n'omusomesa nti kyokka newankubadde guli gutyo mpawo omwana yenna alina kugobwa olw'obutasasula ssente zakulya oba ekintu ekirala kyonna ku ssomero lya gavumenti. Alabudde amasomero agabadde gatandikiriza okugoba abaana olwa ssente ez'okulya mu masomero ga gavumenti nti bakikomye mbagirawo kubanga amateeka agafuga amasomero ago bagamanyi bulungi.
Etteeka lyaffe lirambika bulungi nti gavumenti esasula ssente ez'okusomesa abaana mu masomero gaayo aga gavumenti omutendera gwa primary n'ogwa secondary, naye ate obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omwana, okumuliisa n'okumwambaza n'okumujjanjaba buli wa muzadde. N'olw'ensonga eyo abazadde batuula mu masomero ne bakkaanya kusasulayo ssente ez'okuliisa abaana, naekyo omukisa omubi eri abazadde abatalituukiriza amasomero ne gagoba abaana. Teeka lyaffe ligamba omuntu yenna taagobenga mwana ku ssomero olw'ensonga z'obutasasula kikulu.